Te whakataetae maramara riwai. Ko tehea momo maramara riwai te momo pai kia koe. Ko whakamātau rānei koe I ngā maramara tote me te winika e tengatenga ai tō arero. Nā I kai tētahi tangata I ngā maramara tote me te winika a Copper Kettle. Ā, nā te kaha rawa o te tāwara I kore ai rātau e rongo I ētahi atu kai mo tētahi wā. I kite ētahi kai tiro tiro maramara o Consumer NZ I tēnei pānuitanga. Ā, nā kona I whakatau ai rātau kia kōkiritia tētahi kaupapa e kitea ai nā momo maramara tote me te winika pai katoa I ngā toa hokomaha. Hei tā tētahi kai tiro tiro maramara, hei tā Vanessa Prattley, I te whakawātia nā maramara e ai ki te tuari hāngai o te tāwara me te āhua o te pakepake. E waru nā momo maramara I whakawātia I te whakataetae nei. Ko nā kitenga, ko te mā kihakia te whakawākanga o ngā maramara a Countdown, o ngā maramara a Pams anō hoki, he pēnei I te moi te wana. Ko ngā maramara pai katoa ko te momo Snackachangi me te momo Kito, ā I pēnei ai nā te kaha o te tāwara me te pakepake. Kaore hoki ngā maramara Proper Crisps e āhua nui nei te utu I tino eke. E hara e hara, kaore pia tō maramara e toa I tētahi whakataetai ārai whatu. Nō reira, kia hoki rāno koe ki te hoko I tō kai kakukaku, me mahara, kia kaua e whai anō atia nā whakatairanga, kei te tāwara me te pakepake ke te paenga.